Peter Blessing, Blessing. Na mwana ke Benachi.
Tazama kukinyesha kunanyesha kote, hakujawahi baki baki. Na kama mwanga wa angaza kote, sio kwingine kuna daki. Kukuacha mimi kama ndoto, fadhili zako za milele. Ulinipenda ningali mtoto, matendo yako ya shangaza. Wewe wewe kwangu kama dawa, nitakwimbia kama kawa. Injili sio nei haya, jukumu langu sitagwaya. You are fantastic, you are fantastic. Unanipenda bure, fantastic, you are fantastic. Nasema you fantastic, oh, oh, oh. You are fantastic. Unanipenda bure, fantastic, you are fantastic.
Yeah. Kazi yako extraordinary, mapenzi yako kwangu ni attractive. Matendo yako yanifanya tafakari, hivi wanijua toka tumboni. Ulinyokota nikiwa chini,
you are fantastic,
hey. Ukanifanya nikawa mimi,
you are fantastic.
Lo, nashanga wanipa momo more love.
Lo, nashanga wanipa momo more love. Wewe kwangu kama dawa,
kama dawa.
Nitakwimbia kama kawa,
kama kawa.
Injili sio nei haya,
sio nei haya.
Fantastic,
unanipenda bure,
fantastic,
na bure.